kangakanani na noba wenzani ndiyakuhlonipha xa uhloniphayo. Bathasithandani akho mntu ngcono bayasinxabanisa njalo. Uvile na uyazi mbathini na bajulisela bathi mna ndithanda ukulwa babona ungabaridiba ndingazobatshiri aringafunani mama kubani na uti tata kubani na teko mtu ndono kunawe oh khawi tepi na liwe nukaba mwita pili khawatla usike watava koko koko molwe kunjani yo pela oh kom 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 molwen kunjani yo nova bangatini na uthando luzongqoba hey ubathwila na uwathe babari
I'm not afraid to die.